story sami nawe angina mungu bonke kaya baswele misele ngingedwa umama waswele no baba ngimazuti no belele again tell story sami nawe angina mungu bonke kaya baswele misele ngingedwa umama waswele no baba ngimazuti no belele.
Angina manda,